Hello, hi, you're listening to the Chisapod. I am your host, Joy Mpande. Thank you so much for tuning in. Today in studio, we are joined by two of Mzansi's most celebrated artists, Inkabi, who are set to release a joint project. Yes, you guessed it. I'm talking about none other than Sjava and Big Zulu. Tune in to find out about their special project, their individual endeavors, and more.
Yes, Mzansi Stylerville is filled with flavor.
But you know that ge o batla go tseba gore fame e re mongwaneng.
Or who secured the latest bag.
Or just who's dripping with sauce.
And who's adding the spice.
Jonga yongi into nje.
Because if it's hot, then it's definitely in the Chisa pod.
Firstly, thank you so much for taking the time out to chat to us. Really, really do appreciate it. Mm-hmm. I am so, like, I've always understood your stardom and the fact that there's a lot of people that are so in love with both of you. Yeah. But seeing you guys come in was definitely depicting how much fans you guys have. How did this collaboration come about? Because I feel like you're coming with a million followers and a million followers, and now there's like 2 million people, you know, who are rooting for you.
Ngasho ukuthi isikhathi more than anything. First things first, us being a lele nje wonke umuntu ozobelalela la hayi Sjava jam indlala ifa la inkabiyezwe sikhabuzezwe ngihamba nomkhaya uBig Zulu sibonge nje nethuba nisiphe lona ukuthi nixoxe nathi namhlanje sikwazi ukuthi nale nkulumo ifike kubalaleli nabalandeli bethu siyabonga nje lapho siyabonga kakhulu but ngisho ukuthi isikhathi more than anything you understand nokubona nezinye izinto ezibalekile you know especially when it comes to a unit ngoba enye into futhi lo ivangeli esinokulishumayela kakhulu nayo umkhaya you understand uthando unity nje njabulo more than anything so I think and manje mothi abhe ama sengibona abantu abaningi ama artists are working on lo shuno ukuthi kuhlangane kwenziwa ama joint project so nje ngisho ukuthi abe sekuyisikhathi nanokuthi balekile futhi ukuthi sikwenze lo.
Yeah. How did you guys first meet? Let's get to know that relationship as well. Like, of course, you guys are a unit right now. You have a joint project for the first time. But let's get into this relationship that you guys have. It seems you guys have formed some sort of brotherhood. I don't know if it just started now when you guys were doing this joint project. How did you guys form this partnership or friendship?
Ngicabanga ukuthi akuyona into yamanje. Akuyona into yamanje bese kunesikhathi sazwana nomkhaya. Nanokuthi ngaphandle kwento eyenzeka manje bese kunesikhathi vele sinama ideas ekhanda ukuthi mangake kube nje siyafisa ukuthi kuke kube nje kwenzakale kanje so kubonakala ngathi mhlawumbe umdali nabakithi bayayiseka ke leyo nto ukuthi noma nibafana sekuyisikhathi naka nikwenze konke benikufisa konke benicabanga ake nihlanganisa amakhanda nibone ukuthi yine yophuma njengoba kwenzeka nje manje nje kodwa ke bese kunesikhathi nje eside so asazani manje nje ngoba
but this is the first time that you guys are actually working together despite the fact that you've been brewing ideas how is
on
it
a
actually
project,
how is it actually working together, you know, when you work with a friend or somebody that you know sometimes you can butt heads easily, so how is that been all together?
Ngathini, I think kwesinye isikhathi no cool like account because I think siyazi ukuthi nebalekile, you understand, and because ngisho ukuthi singene kakhulu ku industry sesithe ukuba ukukhula so even nengqondo kunezinye izinto okwazi ukubona okay lo ukubalekile and nanokuthi umsebenzi nawo ubalekile nanok understand because mina ngiyama understand uZulu so kuyasiza nalowo ngoba siyakwazi ukunikana isikhalo okay kabuza ngapho talking qhele kume ngapho you understand yonke into nanokuthi ke futhi nokuhloniphana more than anything I think yona into ukhiye kakhulu leyo and futhi on top of that ngasho ukuthi nangendlela yonke into enzeka ngakhona endlela esihlangane ngayo into enkulu kunathi mhlambe khona nabayigadile ukuthi ihambe ngendlela
ukuqeda nje kancane njengoba sila ukunya kwenzeki akwenzeki ngentando yethu kufana nabantu abakhlukumezayo kokunya abashawa uwe khona abantu osuku nabo so ngicabanga ukuthi kuko konke ngiyabonga ukuthi kwenzakale manje bese kuyisikhathi esright ngicabanga ukuthi ngokomqondo bese sikhulile bese sibonile futhi okuningi so yonke into iyazenzakalela because njengobesha umkhaya ukuthi kuningi esikhona ukubambisana ngako ngenxa yokuhloniphana nokubambisana nokubona ukuthi okay umkhaya usesimene sinje manje kuzomela mhlawumbe mina ngenzeni kuzomela ukuze yonke into ikhona ukuqhubeka ngendlela so kuningi ukuhloniphana okukhona nokubambisana ukuyaphambini nokukhula ke nje
I like that. I want to also touch on just the different transitions that you guys have had within your careers, but I wanted to start first with specifically this album. It's an album, right? I can call it this, not an
album. Yeah, yes, album. Ukuhamba manje kusese single umbayimbayi.
Yes.
And then May so keep your album ephelele 10 songs in.
Definitely. So I know that you guys went to a remote area to put that album together. Even though it's not out yet, we've obviously heard a little bit of it. But tell me about that, just that process, why you have to go away. I mean, people have like different ways of working and stuff like that. So you guys decided to go away and to work on this project. So just tell me about that experience.
Ngicabanga ukuthi kakhulu bekukuthi besifuna ukufaka amakhanda. Besifuna ukuthi sifake amakhanda endaweni eyodwa senze show ukuthi into ebalulekile njengamanje ilo msebenzi lo. Uyabo, so uyazi mangabe singapha eGoli iziningi izinto ezizophazamisa nani hey ini siye mhlawumbe singasitholi isikhathi esirayithi sokusebenza so istudio camp sihlezi sisiza ngaso sonke isikhathi because niya lapha nazi ukuthi niyosebenza and okuwesa ukuthi umkhaya mhlawumbe waba strong kakhulu ngoba beqeda ukukhipha i-album so uyakhona ukuimagina umsebenzi abewufaka sonke lesikhathi ezama ukwenza i-album lesibuko umqondo wonke usuke ufake khona ngapha naku futhi ukuhamba nalo so kwakumele ukuthi mhlawumbe naye abuye emandleni abese space nesride ukuthi sikhona ukuthi siyiphushe yonke into iphele kodwa ke ngenxa yokubamsana nokusizana ukuthi nansi into esingayo kwakhona ke kwenzakala futhi laphuma abantu bathozi
and futhi icamp yethu ise Drakensberg ise Bergville sibuye Bergville so nje naloko ngikholwa ukuthi kwadlala i role enkulu kakhulu ngoba ngikhumbula uZulu masiyoqala angithathwa angisale tabeni emanzini saqala sangena emanzini hayi futhi awu masiphuma lapha emanzini hayi kwakungathi impela ngazi sithelwe ngebonkolo impela ngikholwa ukuthi kwakungena emanzini kwasiza kakhulu so nje nendawo sasikuyo nokuba sekhaya
nokuthula
bonke lo ngikholwa ukuthi kwaba nesandla kakhulu ekutheni umsebenzi wenzeke ngendlela.
Let's talk about that what Big Zulu just mentioned just a few seconds ago with regards to the fact that you had just released an album and now fresh into creating a different album altogether. How did you move away from what you were doing previously? Like I'm pretty sure maybe like the sound is not necessarily the same. So how did you try and like prepare yourself mentally as well to get into a new project?
I think mama was told somewhere as which have there's so much engidlule kuko. So even no music kwam uye that direction whereby because izinto esengqondweni zami usually ngiyobhala nje ngezinto that I'm going through a lot. You understand? So umkhaya mase ngisebenza naye ukuba seduze kwakhe kwangisiza nanokuthi ngiphume kulo yamgodi loyana. You understand that nangomqondo like kwafana ukuthi uphethe ithoshi kimi. So kimi it was more than just umculo nanani like yangisiza kakhulu le project nanokuthi siye lapha ngoba ingoma futhi ezobe ziwukhamba futhi zicommercial so uZulu ungikhiphe lapha ngifaka ku commercial space kakhulu nami ngenza umculo o more brighter o more open ngoba nami into ayikhumbula into engayigcina mhlambe leyo 2016 ukuyenza you understand because of inkinga zaku industry but ngasho ukuthi wangikhiphe emgodini kahle kahle you understand so for mina it was not even about album kanjani it was just being in that space sakhe i energy yakhe you understand because yiko kwangisiza ukuthi ngi draw inspiration nami I was happy the whole time we're recording the album because of him
You mentioned indaba ukuthi you guys got into the water at some point which sounded a little bit spiritual for me I want to get into that as well just how you guys practice spirituality, and if you guys see spirituality in the same way, if you can both tell me.
For us, yabona ezinye izinto abantu abangazunderstand. I was plain izinto ezifana lezi ukuthi the reason why semanzini sifuna ukwenzeka nje kunesizathu uzulu ayethe asihambeni semanzini sangena emanzini nje sajabulela sa uyayibona leyo nto leyo but hayi ukuthi kwakuyiplan lokuthi siyesokwenzela ukuthi kwakuwukujabula nje ukuthi nje sibe sendaweni ehlukile singena emanzini ngoba futhi enye into yinto esikhule siyenza leyo ziningi izinto-ke esikhule sizenza but mose within leyo nto awunaki ukubaluleka kwayo uyayibona leyo nto leyo but ma usumdala usubuyela kuleyo nto ila umqondo ovuleka khona ukuthi hawu dala sasitshe uthina siyayibhukudela kanti la manzi la ikhona indaba la uyayibona leyo nto leyo so ngeke ngithi hayi impela safisa shisa impepho emanzini cha akusikona lokho
ya kancane nje umkhaya uqinisile thina sikhulele kuzintaba sikhule siyibhukudela kuwamanzi uthukela silazi lonke indaba zazi zonke kodwa ukusilethe egoli nokuba busy nokukhula kwasenza mhlawumbe imiqondo yathi ukuphuma-phuma kulezo zinto so ukubuyela back khona kubuyisa yonke leya nto leyana ukuthi kahle kahle wena ubani uyabona ubani uyini yini okhona ukuyenza umqondo nje uyashintsha njengoba sisho uyashintsha ukuba lapha nje nawe uyeza ukuthazini ngisekhaya la umoya ukhululekile yonke into i-right uyaunderstand ukuba sentabeni I mean akufani mhlawumbe nokusuka la uthi ngizwe bethi sekunebhishi la eGoli.
Midrand.
Oh yes, in Midrand, of course, big beach. Akufani.
Ngeke kuze kufane. Ngeke kuze kufane. Lapha kusekhaya, yonke into elapha, into yemvelo. Uyabo. Yeah. So kwakona lokho umqondo kithi kuyawuvula.
Yeah, cool.
So you guys did mention that you guys from the same area. Have you guys met each other like at a younger age? Did you guys?
No, not at all.
Yeah. So you guys met when you guys were both grown up.
Lape goal, yeah.
Okay. But one thing that I know that you guys have maintained, both of you, in the strides that you've taken within the entertainment industry, which can easily strip an artist of themselves or just the human being altogether of themselves, you have maintained your roots as to like where you come from, and it seems. I don't know, maybe there is definitely something in that water because you both have maintained that. With the two different, you guys are two different artists.
Yeah.
You have two different visions in as much as you come from the same.
Yes.
How have you maintained your personal vision as an artist while coming together as a collaborative effort?
Okay, I think lapinte ngayisho, empilweni akhami ngendlela ohlele ngayo.
Yeah.
Ungahlala la uthi okay njoba ngilana ngifuna ukwenza le podcast unyaka next year ngifuna ukuya kuphi but impilo iyona that always leads the way. You understand kahle kahle silandela yona ungahlela uqede wena kodwa indlela izinto zenza ngoba kwakona senza album sikhip sasingazi ukuthi Sophia nesikhathi sesinalo umsebenzi esinawo kodwa impilo eshoyo ukuthi hayi siyangapha manje as much as kubalekile ukuba ne vision but ngikholwa ukuthi mina personal mina ngidrive impilo iye eshoyo ukuthi manje siyangapha ngihloniphe lokho ngilandele ethi siyangapha makubheda ngithobela umthetho futhi makukuhle futhi ngijabule kanjalo ngeke ngazi umkhawuta mina nje ngasho ukuthi I take a lot of direction from impilo la engisakhona so ukuthi ngizothi mina nginama plans ami uZulu na njengamanje nje wasiyinkabuzezwe sikuloshuni wenkabuzezwe njengamanje phela lapho going forward ukwenzakalani sobona
I did want to get to vela inkabuzezwe because mina okay as I said isiZulu sangihlula guys so what exactly does that even mean altogether if you would explain it to layman's terms for I know in as much as you guys do speak Zulu and your music is in Zulu you do have fans who speak Tswana and all kinds of languages. So just to explain it for everybody so they can understand as well.
Inkabuzezwe, inkabi ziyaboshelwa, inkabi inkomo. Sikhulele emakhaya thina, ayikhona ukulima yodwa, siqala ukulima zimbili, zithwala ijoko zimbili, ijoko lithwele inkabi embili ukuze ikhone ukulima indima, zibambisane ziye phambili ayikhona ukulima yonto
okay
ebese kuba nenkabi ukubambisana ngokomfwethu mngane wami Gazlam uyabona ebese kuba nenkabi lethatha umphefumulo kodwa nayo iuthatha nje isuke ingaxabene nomuntu isuke isithunywa kusuke kunomuntu osemuva oxabane nawe iyona isigqila sokuthi mi hambo kwenza lokho ifike yenze lokho itholele lokho ekuthola ihambi yofida umndeni wayo isuke ingazilutho inkabi imshaya umuntu ingaxabane naye ingamazi ingenalutho kusuke kuwumsebenzi njengoba nawe nje ulasi kwathiwa nazi inkabi zezo ziyezo sicela uzo interview then ufike us interview ebafika abanikazi bomsebenzi bathathe ke bahambise la kumele kuhambise khona so igama lenkabi lijulile ungalichaza ngendlela eningi lijule nje kakhulu yeah alikho ngendlela abantu mhlawumbe abalibona ngakhona ikuningi ongathi mangabe ulithatha ulicabanga kahle likunika like inkulumo nje eningi likunika istory esiningi sokuthi wazi ukuthi inkabuzezwe thina ke sizinkabi kushuthi sithwelizwe abafowethu bonke odadewethu bonke silana for bona kuningi ongakuchaza
yeah kuningi siyabalimela
senza yonke into because njengamanje bajabule wonke umuntu uthokozile ingoma inkulu thina sithwele konke sibanikile konke abebekufisa sokufana nenkabe embili ziyalima ukhula umbila kuvunwe wonke umuntu adle wonke umuntu ajabule kodwa kusuke kulime bani kusuke kulime inkabi njengoba nathi sibanikeza umculo bathokozile bajabule kusukabi kuzinkabi so sizinkabi zabo abasilimise sikhona umnzima nejoko sonthwala
yeah it seems this collaboration has definitely been something that a lot of your both of your fans have wanted for a very long time and it's definitely come together quite beautifully because we see that in the numbers already
yabona mangingakutshela sisi mangana umuntu onomqondo ongaphezulu angashaya imove into zilahle angashaya imove into zilahle because mawuthatha ubheka imvelaphi yethu until manje uyophuma nesinye istory esinzima kakhulu 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 because abantu abafana nathi abanemvelaphi efana nathi ayibafanele lento esikuyo njengamanje bakhona abantu abatshela ukuthi no ubani ofanelwe ile yantu ubani bekumele kubulapha even now bakhona abantu abanalento today ayikho indaba yalapha
yeah
namhlanje bakhona kodwa ngeke uyithathe lento eyenzakala njengamanje ngeke uzuyithathe you understand ungakhuluma ugcine la ufuna khona day amazulu kanjani njani yeah usijava umkhaya nangunebeat nje manje lo muntu wena ombona limfanele
akalutholanga
you understand
yeah uqinisile
into yasekhaya le into yasekhaya ngeke uyisuse ngeke uyizindawo kodwa mhlawumbe one day uyoqhamuka umuntu oyofika njaye mina ngiyafisa ukusikhuluma le story salezi insizwa
I think you guys are actually shooting a documentary. I know you are because last time we spoke, you did mention that you're shooting a documentary. Are you also? How are we documenting the story beyond the music?
Ushukuthi uyabona ukuthi izinto zicishe zifane because bengingakwazi lokho and then nami bengishuthi documentary ngazi kuphelele phi isaqala nje ukuyishuta thing.
Yokudala.
Yeah.
I futhi yakhe sivuthwe kakhulu.
Uyabona?
Yakhe ivuthwe kakhulu.
Kodwa nje ngiyafisa ukuthi ekugcineni yonke into iphumele obala because leyo nto leyo isiza ingane emumva wenda kusemakhaya kuselokishini because yonke into esikhuluma ngayo thina iyinto emayelana nempilo ukuthi uphume lokishini uphuma emakhaya uphuma kodwa nje ikhuluma nawe enhlizweni yiko mama abadala no baba besihlonipha because iyinto eyibona iyinto abafisa ukukhulisa ingane zabo ngayo nanoma ngesikhathi samanje ziningi izinto othuma ukukhuluma mhlawumbe kube nokuthi eyuhlukumeza ingane wena noma lento oyikhulumayo bakhulumela amagama esilungu ukuthi njani 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 understand so end up usabe ezinye izinto ukukhuluma nokuzenza just because isilungu sesiyithatha into siyibeke kuleli side leli you understand ingane ihambi yokwenza into wrong awukhona ukuyidiscipline ngenxa yokuthi ingane inama rights ingane nje ingane yabona.
Let's talk about the concept of the album and the messaging within the album. You mentioned that, of course, you know, people look up to you. And the fact that you guys come from, you know, the same place. I mean, you do have like a lot of people or even aspiring artists that are looking up to you. How did you come up with the concept? How did you even come up with what was the messaging within the album? Let's put it that way.
I think most of the time ke ayifikela ukuthi ukhuluma ngani, you understand, because into most of the time isuke ikhona enqondeni yakhe icashe somewhere. So kuyayifikela but ngasho ukuthi it's nothing new from just hlale sikhuluma ngazo because like njengoba bengishilo deliver ngeli esilishumayelayo ingoma zothando khona, ingoma ekhuthazayo khona, konke nje kukhona ngoba i-album engasho ukuthi i-album ongayilalela nogogo wakho nomkhulu wakho noma wakho ngayidlala emotweni nihamba nomndeni akunanhlamba akunanto engakwenza ukuthi hey kodwa la uyebo leyo nto leyo so nje i-album family friendly noma nihleli gathering imnandi nje indlela zonke kodwa futhi awukwazi ukuplan ukuthi njoba sokwenza i-album elihambe kanje
yabo
kuyaba konke okay ngathandi bekanje but umusic wona okudirectayo ukuthi uyangakuphi ne-creativity but ngenhlanhla sikwazile uku-achieva konke engikholwa ukuthi besifisa uku-achieva kwi-album yami.
Yeah, and what is being said within the album, as you said, like yes, it has a mixture of everything. There's love, as you mentioned. But I want to know what it's mostly saying for just people who are going to listen and like try and like break it down.
Izinto ezihlukile.
Yeah. Definitely. I'll get a translator for that.
Okay.
But it's a 10-track album that you guys are working on. And somehow there's like one feature, if I'm not mistaken. Let's talk about that and how we got to have another person to be a part of it. Is it a singer? Because I haven't heard the song exactly. So can you tell me about that as well?
Yeah, album lona line feature yodwa which u Stallion Ngcola uyiproducer futhi ngicabanga ukuthi kwakuyi idea yakho umkhaya ukuthi sinike nje umfana ithuba opportunity because umfana osebenza kanzima opushayo kodwa ke okukhulu ukuthi nje ialbum belingathi kodwa ke hayi ukuthi phela bekunenkingi ukuthi kungasetshenziswa nombani kodwa belingathi kodwa ke nje phela ucola kwana le nto ukuthi noma asinike umfana ithuba aqhubeka shaye naye kodwa i-album nje lingenkabuzezo ya
ngoba impela yena beyideserve mawubuka mawubuka nje umsebenzi nje awuthintile enkabi kakhulu hayi mawuthi abheka ama-single live na-producile nengoma acula kuzo umuntu osebenze kanzima kakhulu impela and ngikholwa ukuthi be deserve impela ukuba kule project kumele kube nje and udelivele futhi na kulivesi lakhe uyena producer umbayimbayi
umbayimbayi
yeso umfana nje ukuthel because mungabheka igang yamanje especially entsha iyakwazi ukuproducer iyakwazi ukuyirecord bayakwazi bafana ukuhlala nje endlini angalenza album aliqede ehlahela endlini yedwa baya producer baya sokubalekile ukuthi wonke ama side ba support avele kuvela strong point because lengoma acula kuyo ay producer ngawo i producer Raf kodwa mangena uya deliver nakhona then kwenye ingoma nje uba ngisho ukuthi umbamba ay producer uyena nakhona futhi u deliver le nakhona so leyo nto leyo iyakhuthaza nokwabanye kungabi nento ukuthi mhlawumbe kuzothi hayi u write more producer ungaculi but banikezwe amathuba ne freedom ukuthi bakwazi uze pressa ngayo yonke indlela mawuthi futhi ikhono banalo kuyonke indawo.
Now back to this collaboration, is this a one time thing? Are you guys maybe thinking of maybe releasing a second album at some point in life? And what's to follow? What's the rollout? What should like fans expect from this collaboration?
wena kuyiphupho ukuthi siqhubeke nalo shuni ngoba kufana nengane manje ezelo yabona manje futhi mose ubuka kakhulu umculo it's not about ingoma kuphela anymore manje sekuyi umsebenzi uyakhula sekusokwa ama project kakhulu you understand ukuthi okay masuka la senza uma sinale project enkabuzezo siyazi ukuthi project yethe khona yabona into lesingayivakashela noma engayinini siqhubeke kufana nomzila wethu
inganethe esikhulisa
so in terms of ukuthi siphinde futhi siyenze kuyisifiso sethu futhi ngizophinde ngibuyele kwento ebengisho ukuthi impilo yokuyazi uzosisa ngakuphi mhlawumbe nje wasebenza newona kule project ngenzeka mhlawumbe sigejane mhlawumbe ngenzeka sisebenzisane kahle siqhubeke futhi ngesazi kodwa thina kuyisifiso sethu ukuthi ngempela siqhubeke nalo msebenzi sweni mhlawumbe elandelayo la sesingakwazi khona ukuthi sishare nabanye abantu kodwa kwamanje sithe for ukuestablisha le nto asiyibambe sobabili emkhaya siyipushe sikhiphe so that ngeke kuba nanenkulumo ukuthi hayi kuba ukuthi ngoba hayi beyingeke ibe kubane yebo le nto besiqale nje sithwala ijoko silime baqala aqhutshekwa sesingakwazi besibe nabanye abantu kuyo kodwa nje ukuphendula umbuzo wakho hayi kuyiphupholethi impela ukuthi siqhubeke nalo msebenzi
Yeah. In as much as you guys are working together right now and you're traveling together as well, obviously, as you promote this project, but you also have your own individual careers that you're pushing as well. I know you're in the gym, you are working on something, which I want to get into first as well. You asked for Coke Light. Like, how's that going? Is there like a boxing match we're supposed to expect like pretty soon?
Yeah, nge 23 zobe ngilwa okokuqala ku boxing. I think ngizamile uku prepare ukujima.
Yeah.
Ngiyahlonipha nezinto abangitshela zona. So yeah, nge 23 umkhaya kuzomela ngifake lapha.
Yeah. Uzolwa nobani?
Some guy nje i bodyguard o bouncer laka I'm sure no go kulo laka jup jup lena yajola 99.
What did you say?
Angimchuzanga I think bamchuzile base bengibuza ukuthi ngicabangani because mkhulu so ngokweboxing baya ulimaza umqondo lo wethu wasemakhaya ukuthi ngengishawe lo mfana mina so bona baba nalento yokubonisa ukuthi the moya engaka kululu kwenza lokhu nalokhu nalokhu so nami ngenxa ukuthi bese ngingenile ngaphakathi iboxing bathi de moya emkhule nesandle ezingaka kululu kumshaya because umzimba uyamsinda uslow ningave ngathi okay then akezeka ngumsana uyabo kodwa ke angikaze ngishawe kodwa ke phela ngequpha lasekhaya angikaze ngishawe so ngeke kuqale manje
okay tell me when you say ukuthi some people chose him who exactly chose the bodyguard for you
ilabantu be laba bangijimisayo usho ukuthi naye uya ujima kwenye gym so I think bathema bengifunela ifight then baya kuleyo gym ukubona ukuthi ubani umuntu engingalwa naye then babona yena ke bangibuza ngathi mina akunankinga
tell me how challenging that has been for you both mentally and physically as well stepping into like a new side of you and if that in any way has even translated into your music or your approach in life in general or to life in general
isifiso sami ngiyafisa ukuqhubeka nayo because ingenza ngibe ne discipline like ngiqala ukujima bengweya 127.5 manje ngeku 115.5 so ngiluzile and ebana lento ukuthi the more you lose the more uba fast is the more uba strong you understand so i discipline ikhona ngapha yabona ngiphuzela amanzi nomkhaya ukhona uyangisupporta so nje bathe futhi ngingalali nomuntu wesifazane
wow
for ama boxer akunento abangitshele yona bathi ama boxer kunomfana abantu Patrick laphayana uthi yena useqede 7 months engalali nomuntu esifazane
wow
bathi uyakhona ukumbona the way emuva ngakhona aggressive ngakhona we fight ukuthi yalo kade agcina ukuthulula yonke lendi sigcwele ikhanda uyabo so nakimi nginokubona ukuthi mangike ngavakasha
yeah
hey nginokuza ukuthi ngiweek ngiweek mangivakashe namhlanje nje mhlawumbe kusasa ngejimini iinyawo ziyaxeka
okay
yeah so udinga ukuthi uthi ukuhlala kancane mhlawumbe ungcintshe lento then hayi mhlawu ya kumuntu impela uzobungamuzo
yeah so I'm assuming from now until the date you're going to be staying away from women for a while angeke uvakashe
ngiyazama
akukholula of course
hayi kugona kunzima ngoba nakhona ngapha emthonjeni wenjabulo enkampini sika Faro sengishayela nomihla selodwa nje lokususa amahloni
let's take it to you Java of course you're not really getting in the ring but you know musically you're in a ring of your own right now with the 6 nominations that you have with the Metros how was that I'm sure you celebrated the nomination on its own is you know being recognized is good enough but do you even care about the accolades anymore when it comes to this industry what did that mean to you exactly
ngathini I do ngoba egcineni ngathi mase ngiluwina le award ngiswe ngivotelwa abantu
yeah
so ukubukela phansi kwami kusho ukuthi ngidelela labantu laba abangivotelile abangisupportile so as much as nga draw inspiration from yona into efana ne award moyi winile uyajabulela you understand and akusho ukuthi mawa ungaluwinanga mhlambe futhi sekumele ukhale noma mhlambe there's something wrong into zama awards izindlela yazo indlela esebenza nga you understand because kwenzile nje example mabethi best styled artist mancane amathuba othi ngawe ni best styled ngoba ngumzulu ngoba ngiqoka i brand new ngoba ngifana no Mac you understand bazokutshela ukuthi style maybe kumele kube a certain look or certain clothes you understand into encane efana leso makwenze we lose out enjalo nawe kumele understand ukuthi but at the end of the day indlela abayibuka ngayo nabo uyayibona le nto le so but ngijabulile kuyakhuthaza negeng engisebenza nayo ngoba angisebenzi ngedwa phela nanto engisebenza nabo so nabo mabebona into efana lezo nabo bayajabula yebo lento uthi at least kusho ukuthi ba recognize umsebenzi wethu yeah so nje nama Metro siyabonga ngoba ngikhumbula evaliwe njobe sebuya manje I think sena maybe 5 years avalo njobe buya manje so ngikholwa ukuthi umuntu excited nje nange event okay abuyile ama Metro so ke sibone So ngasho ukuthi ngijabulile ngiyabonga kakhulu ngijabule kakhulu
Now in between or while we're still even waiting to see how that turns out you're also on tour right
Tell me about
that for the album as well so you're promoting 2 projects right now
Yes asidlali siyasebenza ngempela njoba bengisho ukuthi lento futhi injani it's not indaba ukuthi ingoma kuphela manje indlela esebenza ngayo indlela esimuva ngayo simuva ngama project umsebenzi siyawukhulisa ngoba abantu basupporta kakhulu so kubalekile ukuthi nathi sibakhandela izinto sibahlangabeze kungagcina ukuthi ingoma kuphela nanothi okay booking ngoba kunaba abantu abanye abantu abasilalelayo abasithandayo kodwa abayihamba indawo kuphuzwa kuzo uyabona le nto le ukuthi hey ngiyamthanda uPixel but ngeke ngiye tavern yombona or ngeke ngiye clubini yombona lapho kukhwe khona so kuyimanje njoba nguthose iqale este theater sa senza khona nakhona aba sold out kwamnandi abantu bajabule sibuko elandelayo inge 6 khona le Credible Boutique Hotel ingapha ngakho Lanzera and then elandelayo ngo May elandelayo zoba nge 27 May khona eThekwini masuka futhi lapho inkabi zezo njoba zokhipha ngo May nakhona ama ticket enkabi zezo tho asephumile abantu bangasithola nge 24 June so bese sana rena
okay wow nge
24 nge 24 June and then nge 29 July so bese Cape Town Grand Arena Grand West suke ngo July sithi 26 August sibuye la eGoli Carnival City maswe Carnival City ke sesuyivala eKZN nge 3 ka September so bese King's Park Stadium nama tickets asiyatholakala abantu abawathole so nje umsebenzi siyasebenza ngoba enye into kumele ikhumbule abantu mamoyibeka ngalendlela abantu bathi awumsebenzi ongakho uzokhona kodwa kuyafana nama bookings abengaba kanje kodwa uthotha umehluko sibizwe umunye umuntu umehluko ukuthi kuloku ithina ezenzela into yethu
yabo
lento le ngoba lento ukuthi senza amashow ethu ibaleka kakhulu ngoba sikwazi ukuthi ne creativity yethu ibe ngendlela esifuna ibe ngayo ngoba mawubhukiwe isikhathi nesiningi uthotha 30 minutes awukwazi ukuthi wenze konke ngendlela ofisa ngayo so ukwenza kwethu amashow ethu kwenza ukuthi nathi sikwazi ukuthi iathethi khule nathi sikhule nathi sithande lento esiyenzayo yebo ngoba masenza into eyodwa
yeah
all these years ngendlela efanayo ucana usubhoreka awukuchallengeka awukhuli so nje ngasho ukuthi itho amathona amashow nje ayindathane kakhulu lonyaka
yeah I love the fact that you guys are going to be filling up arenas just to also touch on this tour that you guys will be doing it will it just be the two of you or will you also be including other artists
we letho yethu kodwa nge phela ngenza uthi on the day mhlambe kuzoba khona bazovulaka kodwa yona nje umuntu mayethu yakwitho uzobazi ukuthi uyele ukhamba nenkabizezo
no definitely I wanted to this is actually my last question or hopefully it is the transition of your careers I wanted you to both describe it you've both had like a great evolution when it comes to style when it comes to music how would you describe your journeys if we can start with you
I'm nangasho ukuthi it's a miracle ngifuna ukuqamba manga it's a miracle I never thought ngiyofikela ngala siyohlala khona kanje nomkhaya sibe kulesi mesikuso ma project nanana ngifuna uqamba mangoba khumbula noma siqala nje ukuyenza lento kwakuthando more than anything njoba nama sayithanda sayenjoya but besingase abantu ukuthi kuzoba kanje uyabo kodwa nje indlela nezinto ezenzeke ngayo empilweni zethu hayi mina kuyami ngasho ukuthi kufana nomlingo so ngiyayibonga nje inkosi ukuthi kwazi ukungihlenga ingguide kuze kufike la so ngasho nje ijeni yami emculayo it's unbelievable nami ukuzinto nginokuyibo ukuthi hey madod khambe kwaze kwafika la uyabo so ngasho nje ukuthi hayi into engasho ukuthi njengomlingo kimi it's unbelievable
enye into ukeda nje kuloko akushaya umkhaya asiforced into da siyenze into esingayazi asiyenze futhi into for abantu ukuthi bazothini konke sikwenzayo kuyinto ekithi iyinto esifisayo ukuyenza asina pressure yalutho
we
understand ezishilo nasekuqaleni ukuthi ukuhloniphana nokwazi ukuthi ubheke phi yize nje into ebalekile kakhulu you understand so ukuhlonipha even umsebenzi lo esiwenzayo njengoba sisho ukuthi yesekuqaleni bekuwuthando kodwa ukuhlonipha lona lolo thando lolo into ebalekile futhi because ngicabanga ukuthi enye into eshaya abafowethu mhlambe ukuba bakhulu kakhulu ba end up bekhohlwa la we understand aba end up bekhohlwa ukuthi no man kunengane la ekumele siyikhulise ingane ngezigcine manje isiwundinga sithebeni ihlele nale ngenxa yokuthi abazali basekho uyabo so kubalekile nje ukuthi kule konke esikwenzayo sihloniphe umsebenzi wethu sazi ukuthi umsebenzi so uthande njengoba sangena kuwo so uthanda so yinto yenza ukuthi yonke into iqhubeke iyephambili
Yeah, I love that. I think I'm going to leave it at that. Thank you so much for your time. Now, while some artists might be focused on building their solo careers, Inkabi have showed us, Inkabi, I said it right. They've definitely showed us that working together as you unite, you can build something better and great. So thank you so much for having, or rather for coming into our studio and really spending some time with us. Really, really appreciate it.
Awesome
stuff.